Perhaps the world ends here tomorrow. Oh, but when giving is all we have, we give. Maisha hayahitaji kamwe pupa. Eh, aliyenipa nawe atakupa. Unaponizuru baba, uwakumbuke wengine. Tuzidishe ushuhuda. Jaja, Jaja, how you are so beautiful, so beautiful. Jaja, where you are so beautiful, so beautiful. Maisha yangu ni ushuhuda, Mola ndiye njia. Hisia zilinitoka, hivi niko ize, waeleze njiwa. Shukrani ziwafikie, mnaposhare Kalpo Music. Shukrani ziwafikie, Only the classic answer. Unaponizuru baba, uwakumbuke wengine. Tuzidishe ushuhuda. Jaja, Jaja, how you are so beautiful, so beautiful. Jaja, where you are so beautiful, so beautiful. Unaponizuru baba, uwakumbuke wengine. Tuzidishe ushuhuda. Jaja, Jaja, how you are so beautiful, so beautiful. Jaja, where you are so beautiful, so beautiful.